Fresh out from NigerRemix.com.
Yo, yo.
Got the boy coming on the one. Body sign. Kike fumo jumia nerubaini Unitoki bu Masaya shirini na mane Uondoki tu Kwenye moyo wangu jenga Saa Mana kila unapodunda buna taje jina lako Kwenye moyo wangu wishi Napotaka sema suna yona sura yako You're my angel Oh la 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 you're my everything yeah. You're my sweetie Ta-ra-ra-ra Minataka niwe na wewe milele I don't you go Don't you go away I'm in a tuck anyway No way, 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 way yeah. I know Uzuri, uzuri wako na wapa chefu Wenye chuki na hira Kama rahisi kuwa na shepu wakajaribu mloga nzila Eti na kesha na kumbea Ndo kisha na jombea All the city's loving, yeah And I promise to never share My baby boo Asambona unishi hamu Kutwa kucha na kuongelea Wewe na kuongelea And I swear Nda kutulea Wewe na kutulea Mwenza kukunyu masha zunguka Sita kata kumbuka machungu Yale si mapenzi vitungu Ila baby wewe Ulinifuta machungu Siku kienda utari uwa mende kwa bonge la rungu Don't you go
Fresh out from NigerRemix.com.